studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe do tabe studio tamani jamwale modon eden goni hande ne bete aljumaare 10 lewru janvier hitande 2020 yamde jena jabbur gasil maji 12 Usman Nyali bulle kabaruji do mamadi keita tabu gi jande to dewtobe hebude kartal nina tiagal handu bembe ande de bindoto nadu noddi e telephone dun yo sardeji kesidi ministere humanidi la modde bami yalla hebgol kartal nina ana yafa himbe mali wombe sella ana belti e de dabere here fu e tawede be bibe kola ke sanne festival ngaji ngadetede hitande fu le mali ngadan le wattuti Allah wodi bangal cellal wonjonobe hore yogabe di yambereji finantawa bantini de kani wadde yogabe hono sigu ar ana keddi e aniyamu endu tabade tati biade ana den himbe nyawo sammingol cuudi nyibaadi di ngalda e sariya ko buri hectare ngaji ujunere e temel jeegom bangi aeroport bomoko ana wondi wadde golle mun fuddi kenyan sini lam o holiti wide o golle ana fawi dow ndenaagu fa himbe njodi be o nokku keba ndenaagu haa kambe kaabe kulti mitti mabbe dow mudun jodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah mo dahar studio tamane Ministère humanitaire de la morte e haggitere laamu holliti le communiqué goto kabaruji kesi no fils individuel wonnono kartal nina hebirte ngal kartal ana wawi hebirede tiagal handu bembe ande de na dudu nandu sa noddi e telephone o kabaru weli ho conseil des maliens de l'extérieur kanye e conseil supérieur de la diaspora malienne pelle malinkobe wombe sella kaabe njogi sikki saka do mudun fabidure ne fam keden mamadou samaseku
bangal oro sifa keso hebgol kartal minsere hektar lamu holliti an hani jomum tawre talkur mudum jibinudum e talkur mu weltna e liskaner holitoru an hakuna yimbe le limtabe no hani jukinede kala kabaruji bilidi nokum joodi e kagne numero telephone mudum dum fu fawrintinte so nelde e email fidi@ctdec.ml madun e numero telephone chapan jidde jena chapan jidde jiddi noga e nay sapu 79 77 24 10 fedde conseil bibelidi mali gonbe tiagal yetti sanne do anya e wi fadende dum do yu fuddode hotagol dabereji e jewtagol no fevri kala koni kabaru kartal fedde ko conseil holti dun bi de tiallaji bilide e dido talkidi yu chadale buru fuf tiagal leedindi ka non ardibe fedde lurunde conseil spirit la jaspora malien holti wi de dum do yu kuyam yudun wembere sababi president o Mamadou Chérif Haydara gouvernement o ndiya fuf na bama seriaji na hebbina hala tabe wala bawde hinnade dum ardibe pelaliidi mali gonbe tiagal be dardi gouvernement o wattande hakkilo yimbe ben andana nawtor gol ande kessede mistan wiide kabaru kartangal wonno fanda kawtal hakuna premier ministre Mokhtar Wane e kanye monsieur en hakter lamu mo denagu e kanye dun mo bibe lid mali gonbe tiagal
malinkobe wonbe franci ana ceyi sanne e de dabere heere no kartal nina hebirte ka fedde no dirtende me propre holiti wiide hola ki sanne sabi e wi horebe mabbe no wadirta non be ngala jikke do mudun fu e tawede e be darta e lam o wada e bodde mudun fu yalla ana wada no wirini kede ko samba gasamba secrétaire général collectif mais propre vie Mamadou Samaseku do facitan alissisi
Habo bibe leedi mali joodibe sella hande fu saabe carte nyinaaw so won dabere mo embaawi joinde mballo yimbe be waytidde kartol mudu en nina dun nafa mudu ana momni sanne e juude yimbe gondube tiddalla nawdo le leedi France fayoto leede godde le aduna hande tiddalaji goddi ana heddi tawtenede jogolal hononi talki bilidi e passeport carte d'identité kanye nandore mudu fa nyaloma hande o do e tiddalla mawdo juude amme mine gombe leede sella le milojan dati di leendi haani jokkudeedi yalla na hebana jogolal dido tiddalaji ana heddi faham so be mbabi wadde ko be bi kenya journal ko dun latto huune nafore min sanne min bibbe leedi mali joodi be sal ko hebe bibbe leedi mali bittobe fu waawa jangude waawa windude dun do tiddala mawdo kando tewtenede jogolal
sakiraabi kabaruji fu andodo mbaa hewde do be ande de do hello facebook e twitter golloobe oni wombe mali ngadi batu kenya e visio conference fa kebo ngada duawu nde hitande heere 2021 le mudun horejo minisima micintini golleji di be ngatta ndo fa baade kaldan ngada ngal fa jam e dewral hebe le mali ngal kanye dabereji be bami yalla denagu an hebe le wuddu leydi meden de kede ko mamata sali anadi fo kejaado kertaado secrétaire général nations unies o horejo du minisima wi du faccitango sita sidibe
Mede jokkini gollude golleji amen ɗi dow lawol mo conseil de sécurité hollite amen le kortal nga ka e torraji woni le woddi leni mi jokkan haala kortal nga sabi dena kulle hewde hollitama le kortal muɗum nga mi waɗi immadaraji ko heewi le hakkunere leydi nin le golleji amen ɗi mi jandidi e mintere ɓe woni ɓen hakkunere leydi ni kañ e civil 1 meɗe wonde wadde immadaraji yalla kortal ana heeɓe hakkunde yibbaddi leydi ni wakkati fuu meɗe yotto hooremɓe mi jandida mumen meɗe jokkini wadde golle amen ɗe battorraji ɗo wonirle nokku o fuu meɗe wondi wadde golle amen ɗe jamma ila suka
illa kañen fuɗɗi sammingol juuɗi gonɗi bange aéroport Bamako e wi laamu o o golle waɗan faaɓe kewta ko ɓuri hectare ŋaji ujunere e temedde jeegonɗe e yimɓe ɓe joɗɗiraki dow saria kañe e koye mumen e kollitiwide ɗum jiwi ɗum ɓe helugol juuɗi maɓɓe ɗi ɗum waɗan du faaɓe fedde aviation civil international wasa tetude aéroport Mali talki muɗum gollirinɗi ministre 1 mo ndenagu mo kabaru leydi kañe mo yawara kawri e fuɗɗugol golleji muɗum kamɓe wiɓe hunde fu saria ardi sori Ibrahim Maiga yeino ton kenya andi ko heɓinen do faccitago mi e sita sidibe masiŋaji joyi gonduno e samminde ɗi cuuɗi ñiɓaɗi ley o nokku capanɗe militaire e gonduno e daranade ndenagu o golle helgol ɗi cuuɗi jonge jara ministre kuminiɗo kabaru leydi kollitigo sabimbini de ɗi cuuɗi ñiɓaɗi ley hectare ŋaji ujunere e temere jeegom e capanɗe jeegom cammina
bange aéroport Bamako hannde nokkuji ana wondi e heleede ɗu ana wadda torraji e immago avion ji leydi malli hannde so ɗe golle jokkini aéroport Bamako wasan jama ay avion ŋaji ƴiwanɗe leyɗe goɗɗe warade wawa ta jippade Bamako ɗo mi yahan Dakar ma mi yaha Kunakiri mi ɓamiya tan avion amen nokkuji haaɗe heeleɗe ɗe ana yaha fa hectare ujunere e temeɗe
jeegon
yimɓeɓe cuuɗum en kelaɗi wonɓe le o wattu le wembere e metti yonki kollitiwide wala fof ko mbiya martina kono kumpa jawdi muɓen bonnama
hunde fuu anna mi hannaka hunde fuu ɓe helgol nokkuji amen ɗe mi fini hannde beete mi tawiɓe fuɗɗike hilde galleji jama o laamu ana hani hokkude amen talkurno kollitali balɗe ɗiɗi yaade balɗe tati mi yoppa nokkuji ɗe fande ɗe golle fuɗɗa helgol nokkuji amen hannde yo waɗna amen torraji tan nokkuji ko heewi helama onon pe on yiya ɗum
o golle mo hoorejo leydi meɗen ndi bandaw hokki yamirore muɗum sappo e ɗiɗi lewru octobre hitande 2020 yaltan ley jawdi mali ko ɓuuri millioji temedde tati CFA festival vivre ensemble e ogo bagna e yambereji kewɗi goɗɗi finatawa bantinama saabe tiɗal bangal cellal gonɗo ley leydi mali o anniyaji waɗede ley anniya noddi waɗede ley lewru janvier e février 2020 ngala non fuu kuyam fa yetto gaɗanoɗi ley duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi e wi huncanoɓe ɗum hoore hono sigu ardu nonno kanka festival ngal si hono sigu ar festival sille Niger fa ɓiɗore ɗo fam keɗen Mamadou Sama Sego
kawrutal hitande 2021 segu ar lolirɗo festival sulle Niger na sarta hikka iwde nayyi yaade jeɗɗi lewru février waruru ndu ka noon hikka yambere kawrutal ngal lattako fo honni duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi batte ñaw coronavirus e alhaali ndenagu hoyfuɗo fedde festival sulle Niger ɓammi anniya landinde kawrutal hertal ngal tawe yambereji ngala e muɗum sisli hikka woni finatawa e ñaw covid-19 woni darande runde afrique banggal ande kese ɗe ardiɓe kawrutal haaɓe lirgal ogo boña martin kumpa bantingol kawrutal jeegoɓal hangal waɗede iwde nogay joyi yaade capantati e goho lewru janvier ndenno ɗum lotto fa ñande nogay ɗiɗi yaade nogay jetti lewru mars nokku place cinquantenaire Bamako sisili ogo boña hitande 2021 woni haybugol hawalu e sifaji ñeñal ɗi tawangal so banggal kawrutal lolirgal festival international urban musique e modde to selinga toon landiniɓe holiti ene finiti hinade ɗum hikka ne felliti hinade ɗum hikka soni eɗi jaada e alhaali cellal o ko ɓeydi wiide ka noon wattu satta katta fon banggal landinal ngal ɗo kawrutal heeɓa ko noon fewi waɗede rawanen
kawrital joyɓal festival vivre ensemble ana hani waɗede ƴiwde nogay e jeena yaade capantati e goho lewru janvier ndu to tumbututu wi huncanimɓe ɗum hooreɓe pi dabreji fuu yalla himɓe ana ndeno e ñaw coronavirus o micintinde wiide ngal festival ana hanno waɗedeno ƴiwde sappo e joyi lewru ndu yaade sappo e jetti mayru kabaru coronavirus alkamisare keñen sappo e nayyi lewru janvier ndu kanankoɓe dogotoro en kollitiwide himɓe nogay e goho woɓɓe woni ɓe ñaw o nangue capanɗe nayo woni santanaɓe ɗiɗon ƴiwi ko natli leydi meɗen ndi warde hannde himɓe ujunaji jeɗɗon e temedde jeɗɗon e capanɗe joyo e jeenno woni ɓe o nangui santanaɓe ujunaji joyo e temed nayo e sappo e nayo ƴiwɓe temed taton e joyo keɗoɗen e joni kabaruji acti covid
studio tamani
bangal coronavirus yimbe la chapana jena jeddo gon tawrabe nyaw o en jegam heddibe hen woni ko limta nyande alal bari supporter liru janvier hitande 2021 le lam gaw gulir ko moni chalal gaw toti dido jateji di bangal hum changol hore nyawbe be le region o dogotana be hulti tallaji nangudi bangal hadde kewal ge nyaw o hono yebade ma salade fi tabade seraji ren turdidi keddano ke ban en ke do amento gawtun ali ibrahim
region gaw o yubike neddo mudu arande nyawdo covid-19 sappo didi lewru avril 2020 le nyaloma hande o region o kana hakkune region ngaji to nyaw o sembe mudu fuddi fandoni nga ila fuddore wartugol dido bal nyaw o yimbe wobbe be nyaw covid-19 o yaye muen yubama de region gaw e ansongo ibrahim umar gollo gollirdi kuma ni di challa le region o wonko haltantame do nyaw o chapantati lewru desamundu
50%
yimbe chefande joyi wonko hebite horedum en le nukku amento me nyonta do kay e le nukku minisma e gaw yaade ansongo yimbe neyon beke mayi le nyalana hande didon mayi gaw goto mayi e nukku minisma neddo goto du mayi le doctoror gaw sabe nyaw coronavirus o ne nyalan hande me ƴeewe neddo fu mo nyaw coronavirus won e mudum
gawo to cuudi kuma nidi cellal ana wondi waytaade sabe rafi hebude bawde mbawde walludebbe fewde nyaw o kasendu mbaadi yimbe yogaabe ana wondi tiidinde imma daraji dibe gondi wadde fewde e habugol nyaw o kedo den fa hande kanko ibrahim umar
sariyaji leentande en e nyaw coronavirus on ana haani batede to yimbe leedni di sariyaji warnago maske ane mudun lotugon juude wakkati fu ane mudun yekkude metre goto hakkune kany e wondabe mudun ana hen di kulleji damanaaji ko way leentide en e nyaw o
kanko doktoro umar o omnarda jamane teddina dabreji kollitaadi di gotel mudu woni wattugol maski lotudo juudem ndien sabune wakati fu woddon tirde o mo jippina hakkilaji himbe wiide jogolal goto kemanaado nyaw o le nyaloma hande woni rentade reenude himbe wobbe
leedi malindi yawti adadu temede taton iwbe nyandi sapudi liru janvier tan 2021 wi doktoro en yotari nyandi sapudi tat liru janvier leedi ndi hebini temede tati e tati iwbe ana beedo chapana jeegomo en jeddo be mayde tawile galleji mun en
tama odo andani dun
ewi dunke en kabaru cellal soni masque borna kono haniri dum waw sambinde chadele denno doktore be nandar goto fuf yo ittude fe masque o soni be bami anniya nyamude ma yarde ma dum golleji goddi dum timinta kabaruji amen na do coronavirus ka patnigi tan haybre ko mon yimbe battibe on
studio tamani
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekerabe kabaru jingo le region ngaji meden di be kollitiwide alal bare jappene de himbe jom e kabado banda ngoni utti yite do julaajo goto le ndiande baaji hausa le ngendi ansongo ka jattoje alla jabe de kebaymo fu e tawede sidi be kollitiwide bandiji di jaadi e sakki makko makalisi wonde mudun kanya e telefoji makko didi ko yata yontere joni ngendi machina ndi ana jogiti alaji bangandiam e wi gollobe soma jappa ci o kabaru ko wadi dun sabe groupe mabbe moteur mabbe goto boni jonte balde kewde joni fu e tawede be collectivité be gondi e wonde e gondi e wadde e bawde mabbe fu yalla moteur o ana entine nabe jundanna be njuddindiri moteur ngaji nabe njuddindiri do e moteur ngaji e dmsa ministre kuminido hawalu cenam e yirwere yeyi alalbare yabbenende daroyde gollobe sardi rewbe gollobe sardi ngeji to santu yidum rewbe chapande nayo en nayo gollobe li hectare ngaji didi illa lewru janvier hitande 2020 be gollobe golle sardi ngeji ananjeli faba muye yala na kebati dalaji jogi bangal ndiyam e mangasiji sakirabe holitindo wiido do kado de di kabaruji ka andondi fu do mba hebude di do www.studiotamani.org gahna du onodi do 37 321 wassalam